uju akutigia mugaje kiafrika. Hii mwimbo tunaimba kwa sababu uju akutigia mugaje kiafrika. Bala sema urudie katoko kwetu kumogini kuna weka moto. Kambele mbele mtoto kwa manye matoka ili lungu la mpini kuna
weka. Deshope, shope, deshope, shope, deshope, shope, deshope, shope, deshope.
But we fight for